FM du Mali.
Alhaaliji kewdi na mbawi holtinde jibingol de do heccube janeombe yo buri fufu bangal asalu e kanyi sarugul hertangul don ko holliti kanko docteur Mamadou Salia Traoré o gynécologue to Pointjetoun
il peut toujours y avoir des jours
fune be kay na mbawi hebede sato fufu an wodi tafon kabal rongol bangi goddo dun sifa chafaje ngo hen buri fufu bilidi e ko wete hormone mbawdi huncande hore kabar mudum suni debbo o yalti saligi won gede de takete e wattu mudum ko kay ko wete follicle ko goto mun yete denna suni chafaje e ko nande mun en huncitam hore e wattu mudum kewal mudum na wawi takede fa dum sambina hamilako robe gonbe dido alhaaliji di nan gunde fratiji mudi ko buri hewde jom jibinan gila lebbidi hibali batte fratiji kewdi don ko holliti kanko dotoro Mamadou Salia Traoré andon wiide titala yore takete to subabe tun ana tidi hodi do hamilako yotto fa lebbi asindinadi di batte temperature dalla bili di mudum kambar dun jibingul gul wadete law tagal jibingul gul dun ko wiata itiris ko boyan hewta hore mudum mi wiata fi tagal landinal hono kabar iyam e dabare guddi hadoji jibugul iyam ne mina wiide bangal o do kabar mo jidon joni o e kuncani hore dabare ji kewdi fa yottaade de gonden do yalla haditi laaji yogaaji jido selaji e tawade fuf docteur Mamadou Salia Traoré holti wiide soni be haybama no fevri innira do e suka be fuf hisan
Toutes les femmes du Mali.
To bafla bitun e dudatul wasala mahina deng won chambe do debbo goto e surba goto dum waddi nyande albar yabidande holtama biide luma mahina be wi non do be ciottoyi kulle kecce mabbe wattumo worbe taton mbaddi be mutu sami duma be tiagal yangol duma be dun fima fuf tetama saro be do yimbele be bonondaji ngada fewde mun be jo ini plantu to lamutu dun timita yotere meden rawbe hande yo enji yontere warore